umwaka e vikombe atuachi yani mtake msitake wana chimwendo kibosi
oya zeti
hey I'm ram on the beats
Tuwachi, yani mtake msitake wanachi mwendo kibosi Iangae, 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 iangae Kwanza mbele chuma nyuma kuta, tumejipanga Yoyote ataija Tunamchakaza Mana ata wanangwa boda boda
Yanga
Wakina mama oza mboga
Yanga
Makolo mta safa sana Umwaka ni wetu Kamona bisha bisha buwana Ila tukija kukutana Utakuwa umejichanganya Kwenye mfumo wetu Na tukipata kibonde Tukikomoe Tukipige nyingi Yani tukibomoe Afu atuchagui vikombe Tunasomba vyote Kama mwana nchiringa ya nunakadi vimba tuwaboe Iangae, 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 iangae Boda boda
Yanga
Wakina mama oza mboga
Yanga
Makolo mta safa sana Umwaka ni wetu Kamona bisha bisha buwana Ila tukija kukutana Utakuwa umejichanganya Kwenye mfumo wetu Na tukipata kibonde Tukikomoe Tukipige nyingi Yani tukibomoe Afu atuchagui vikombe Tunasomba vyote Kama mwana nchiringa ya nunakadi vimba tuwaboe Umwakae Vikombe atuwachi Yani mtake msitake wana chimwendo kibosi Umwakae Vikombe atuwachi Yani mtake msitake wana chimwendo kibosi
Oa,